yabo nibaxoya umthika nibanika ithoba bambelelana ingoma ningabahlela indlala ibingamanxila ngoma amathanda uncuthu lwengoma okwalungale gwaba imvume bezintshiloza zindyondya kutsho kuthile kuthotha kungqunqa kungqumsela intaba eqhiha neyabhukazana aw kufaka unjani nakunamadoda zambi idwadeli nenjodelikazi singayolelanga ya winomlala sathu isithonga wamangala umntu wayenkamalala
Short to speak, so I spell it.